When I swallowed up, when I knew me, when I was a what I live out, I lose a jump when I fufu. Teka mukiseri yaguteka wowe bamvumira mazima lwakera nalulagira nti lwangera ebintu byachuka emimwa gy'abangi yagisirisa ngamviridde yokatonda bwe bambuza n'olwaleero njagala ndabali na kyagamba. Kisa guva jari, teri muntu alina chikambo chisobola kumenya mukisa guli bwelukera nasi manti lulwera ebintu bichuka echintu chituka ngaingide wokatonda omutegera ensi nesi zichuse mitwe kulu romu.